Indaba yokuphila. Ukuqeqeshwa engakuthola kwangenza ngaphumelela. Njengoba ilandiswa uWoodworth Mills. Sasimi phambi komfula iNiger phakathi nobusuku. Umfula obanzi ngamakhilomitha ngu-1.6. Impi yombango yaseNigeria yayisiqhubeka, ngakho ukuwela umfula iNiger kwakungasifaki engozini. Kodwa kwakumelwe siwele isikhathi ezingaphezu kwesisodwa. Kwakwenze njani? Ake siphindele emuva ngaphambi kokuba ngizalwe. Ngo-1913, ubaba uJohn Mills wabhabhathizwa eNew York eneminyaka engu-25. Umfowethu Russell nguye wanikeza inkulumo yobhabhathizo. Ngokushesha ngemva kwalokho, ubaba waya eTrinidad, washada noConstance Farmer, umfundi weBhayibheli oshisekayo. Ubaba wasiza umngani wakhe uWilliam R. Brown ukuba adlale iPhotodrama of Creation. Wamsiza baze bathutha bakwaBrown ngesikhathi babelwe eNtshonalanga Afrika ngo-1923. Ubaba nomama, bobabili ababenethemba lokuphila ezulwini, baqhubeka behlala eTrinidad. Abazali bethu babesithanda. Abazali bami baba nezingane ezingu-9, eyizibulo bayiqamba ngoRutherford, bethathele egameni likamongameli wangaleso sikhathi weWatchtower Bible and Tract Society. Mina ngazalwa ngoDisemba 30, 1922, bangiqamba besusela egameni likaClayton J. Woodworth, umhleli weGolden Age, manje ibizwa ngokuthi iPhaphama. Sonke safunda saze saqeda esikoleni, kodwa abazali basikhuthaza kakhulu ukuba sizibekele imigomo engokomoya. Umama wayenekhono elingavamile lokuchaza imibhalo ngendlela ekholisayo. Ubaba wayethanda ukusixoxela izindaba zeBhayibheli aze ashukumise nomzimba ukuze enze indaba exoxayo iphile. Imizamo yabo yathela izithelo ezinhle. Abafana abathathu kithi baye esikoleni saseGilead. Odadewethu abathathu baphayona iminyaka eminingi eTrinidad and Tobago. Abazali basifundisa futhi basibekela isibonelo esihle, basitshala endlini kaJehova. Isikhuthazo sabo sasisiza sahlala endlini kaJehova futhi saqhakaza emagcekeni kaNkulunkulu wethu. Ihubo 92, verse 13. Umsebenzi wokushumayela wawuhlelwa ekhaya. Amaphayona ayehlangana khona futhi evame ukuxoxa ngomfowethu George Young, isithunywa sevangeli saseCanada esasike savakasha eTrinidad. Abazali bami babekuthanda ukuxoxa ngabakaBrown ababephayona nabo, ababesentshonalanga Afrika ngaleso sikhathi. Konke lokhu kwangenza ngaqala ukushumayela lapho ngineminyaka eyishumi ubudala. Imisebenzi yakuqala. Ngaleso sikhathi, omagazini bethu babenezihloko ezinamandla ezidalula inkolo yamanga, osomabhizinisi abangamagovu, nabezepolitiki abakhohlakele. Ngo-1936, abefundisi batshela umbuso waseTrinidad ukuthi zonke izincwadi zeWatchtower kufanele zivalwe. Sazifihla izincwadi kodwa saqhubeka sizisebenzisa kwaze kwavalwa yonke imigudu esasizithola ngayo. Sasimasha ngezinyawo nangamabhayisekili, sisebenzisa amapheshana nezingqwembe ukuze sishumayele. Sashumayela ngisho nasezindaweni ezikude kakhulu zeTrinidad, sihambe neqembu laseThunapuna elalishumayela ngemoto nombhobho. Kwakumnandi. Ukuba phakathi kwabantu ababethanda inkonzo kwangenza ngabhabhathizwa lapho ngineminyaka engu-16. Ukuqeqeshwa ekhaya kanye nezinto ezinjengalezi esasizenza enkonzweni kwangenza ngafisa ukuba isithunywa sevangeli. Leso sifiso sasisekhona lapho ngiya e-Aruba ngo-1944 ngesikhathi ngihlangana nomfowethu Edmund W. Cummings. Sakwazi ukumema abantu abayishumi esikhumbuzweni ngo-1945 futhi lokhu kwasijabulisa. Ngonyaka olandelayo kwamiswa ibandla lokuqala kuleso siqhingi. Ngemva nje kwalokho, ngashumayeza umuntu engangisebenza naye, u-Oris Williams. U-Oris wayezivikela ngokuqinile izinkolelo ezifundisiwe. Kodwa isifundo seBhayibheli samsiza wafunda lokho izwi likaNkulunkulu elikushoyo ngempela, futhi ngo-January 5, 1947, wabhabhathizwa. Ngemva kwesikhathi, saqala ukuthandana futhi sashada. Waqala ukuphayona ngo-November 1950. Ukuphila kwethu sino-Oris kwaqhakaza. Ukukhonza kamnandi eNigeria. Ngo-1955 samenyelwa esikoleni saseGileadi. Ukuze silungele ukuya kulesi sikole, mina no-Oris sashiya emsebenzini, sadayisa umuzi wethu nezinye izinto esasinazo, sathutha e-Aruba. Ngo-July 29, 1956, sathweswa iziqu eklasini lamashumi amabili nesikhombisa laseGilead futhi sabelwa eNigeria. Ecabanga ngalokhu, u-Oris wathi, umoya kaJehova ungamsiza umuntu akwazi ukuba isithunywa sevangeli. Ngokungafani nomyeni wami, ngangafuni ukuba isithunywa sevangeli. Ngangifisa ukuba nomuzi nezingane. Ngayishintsha indlela engangicabanga ngayo lapho ngibona ukuthi kuphuthuma kangakanani ukuba sishumayele izindaba ezinhle. Lapho sithweswa iziqu eGiliyadi, ngangikulungele ngokuphelele ukuba isithunywa sevangeli. Lapho sigibela umkhumbi iQueen Mary, savaleliswa uWorth Thornton, owayekhonze ehhovisi likamfowethu uNo. Wasitshela ukuthi sizobe sikhonza eBethel. Ngathi, we bakithi. Kodwa ngashesha ukujwayela futhi ngayithanda iBethel. Ngasebenza nasemnyangweni ehlukahlukene. Isabele ngasijabulela kunazo zonke esukwamukela izivakashi. Ngiyabathanda abantu, futhi kulesi sabelo ngangisebenzelana ngokuqondile nabafowethu baseNigeria. Abaningi babefika begcwele izintuli, bekhathele, bomela amanzi futhi belambile. Ngangikujabulela ukubasiza, ngibalungisele kokuphuza futhi ngibatholele nendawo ukuze bahlale baphumule. Konke lokhu kwakuyinkonzo engcwele kuJehova futhi kwakunginika ukwaneliseka nenjabulo. Zonke izabelo zazisenza siqhakaze. Ngesikhathi sihlangene nabasekhaya eTrinidad ngo-1961, umfowethu Brown wasixoxela ngezinto ezinhle ezazenzeka e-Afrika. Mina ngakhuluma ngokwanda kwaseNigeria. Umfowethu Brown wangigaxa ngezingalo wabesethi kubaba, "Johnny, ubungakazi uye e-Afrika, uWoodward usebuya khona." Ephendula, ubaba wathi, "Uyibambe kanjalo, Worth." Leso sikhuthazo salezo zingalabutho sajulisa isifiso sami sokuyifeza ngokuphelela inkonzo yami. Ngo-1962, ngathola ilungelo lokuphinde ngiqeqeshwe eklasini lamashumi amathathu nesikhombisa laseGiliyadi, elathatha izinyanga eziyishumi. Umfowethu uWilfred Gooch, owayengumbonisi wegatsha eNigeria ngaleso sikhathi, waye eklasini lamashumi amathathu neshiyagalombili futhi wabelwa eNgilandi. Kwadingeka ngibe umbonisi wegatsha laseNigeria. Ngalingisa isibonelo sikamfowethu Brown, ngahamba izindawo eziningi, ngifuna ukwazi nokuthanda abafowethu baseNigeria. Nakuba babengenazo izinto ezikhona emazweni achumayo, injabulo nokwaneliseka ababenako kwenza kwacaca ukuthi ukuphila okunenjongo akuxhomekile emalini nasezintweni onazo. Kwakujabulisa ukubabona behlanzekile, becocekile, futhi bebukeka behloniphekile esifundweni. Lapho bayemhlanganweni, abaningi babefika ngamaloli nangamabholekajas, amabhasi avulike ngapha nangapha enziwa eNigeria. Ngokuvamile, la mabhasi ayebhaliwe. Elinye lalibhala ukuthi amaconsi amancane amanzi agcina ewulwandle olukhulu. Ayiqiniso lawo mazwi. Imizamo yomuntu ngamunye yenza likhulu, nathi senza owethu umzamo. Ngo-1974, iNigeria yaba izwe lokuqala ngaphandle kwe-United States ukufinyelela inani lamamemezeli abangu-100,000. Umsebenzi wathela izithelo. Phakathi nalokhu kwanda, impi yombango yaseNigeria yayiviva kusukela ngo-1967 yaku-1970. Kwaphela izinyanga abafowethu baseBiafran ngaphesheya komfula iNiger bengakwazi ukuxhumana nehhovisi legatsha. Kwakumele nakanjani sibatholele ukudla okungokomoya. Njengoba kushiwo eqaleni kwale ndaba, sathandaza futhi sathembela kuJehova, sawuwela lo mfula izikhathi eziningana. Ngeke ngizikhohlwe lezo sikhathi siwela iNiger, sisengozini yokubulawa amasosha adubula noma yini ayibonayo, izifo nezinye izinto eziyingozi. Sasiqala ngokudlula emasosheni kahulumeni angasethembi, bese siwelela eBiafran, indawo evalwe ngci ekwenza uthuthumele. Ngesinye isikhathi, ngawela umfula iNiger ebusuku ngesikebhe, ngisuke eAsaba, ngiya e-Onitsha, futhi ngaqhubekela e-Enugu ngiyokhuthaza abadala bakhona. Kolunye uhambo, ngakhuthaza abadala base-Aba, indawo eyayicishwe izibani phakathi nempi. ePort Harcourt, umhlangano wethu washisho waphethwa ngomthandazo ngesikhathi amabutho kahulumeni ngena ngendlovu yangena eBiafran endaweni okwakuvinjwe kuyo. Leyo mhlangano yayibalulekile ngoba yayiqinisekisa abafowethu ngokuthi uJehova uyabathanda futhi bethola neseluleko esidingekayo ngokungathathi ihlangothi nangokuba nobunye. Abafowethu eNigeria bakwazi ukukhuthazela phakathi nalezo ziyaluyalo. Babonisa uthando lwanqoba inzondo yobuzwe futhi bahlala benobunye. Kwakuyisibusiso ngempela ukuba ngasohlangothini lwabo ngaleso sikhathi. Ngo-1969, umfowethu Milton G. Henshel wayengusihlalo emhlanganweni wezizwe waseYankee Stadium eNew York owunesihloko esithi ukuthula emhlabeni, futhi ngafunda okuningi kuye njengoba ngangingumsizi wakhe. Lo mhlangano wawufike ngesikhathi ngoba ngo-1970 saba nomhlangano wezizwe othi abantu abathokozelwa uNkulunkulu eLagos eNigeria. Lo mhlangano owaba khona ngemva nje kwempi yombango waphumelela ngenxa yesibusiso sikaJehova. Kwakungumhlangano oyingqophamlando owawuqhutshwa ngezilimi ezingu-17 waba khona abangu-121,128. Umfowethu noHenshel nesihambeli ezazifike ngezindiza zivela e-United States naseNgilandi zabona kubhabhathizwa inani labantu elikhulu kunawo wonke kusukela ngePentecoste. Abafundi abasha abangu-3,775. Ukusiza ekuhleleni lowo mhlangano cishe kwakuyisikhathi esimatasa kunazo zonke ekuphileni kwami. Isibalo sabamemezeli sakhula ngendlela engakazi bonwe. Phakathi neminyaka engaphezu ka-30 ngikhonza eNigeria, ngajabulela ukujikeleza nokuba umboniso wamagatsha entshonalanga Afrika. Izithunga zevangeli zazikujabulela ukuvakashelwa nokukhuthazwa ngisho nalapho zizodwa. Kwakumnandi ukubaqinisekisa laba bafowethu ngokuthi abashiyiwe dengwane. Le nkonzo yangifundisa ukuthi ukubanaka abantu kuyindlela yokubasiza bathele izithelo, bahlale beqinile futhi bemunye nenhlangano kaJehova. Ngosizo likaJehova, sakwazi ukubhekana nezinkinga ezazibangelwa impi yombango nokugula. Sasihlale sesibona njalo isibusiso sikaJehova. U-Oris wathi, sobabili sagula saba nomalaleveva. Ngesinye isikhathi, uWorth walala esibhedlela saseLagos. Ngatshela ukuthi ngeke aphile, kodwa ngenhlanhla walulama. Lapho evuka, washumayeza umhlengikazi wayemnakekela ngombuso kaNkulunkulu. Kamuva, sahamba Snowworth siyomvakashela lo mhlengikazi, uMnumzane Nwambiwe, siyomxoxela kwengeziwe ngeBhayibheli. Walamukela iqiniso futhi waba umdala e-Abha. Ngakwazi nami ukusiza abaningi babe izikhonzi zikaJehova, ngisho namasulumane angavamile ukusilalela. Sakujabulela kakhulu kwazi abantu baseNigeria, amasiko abo, indlela yabo yokuphila nolimi lwabo. Nakhu okunye sakufunda. Ukuze sithele izithele esabelweni sethu eNigeria, kwakufanele sifunde ukuthanda abafowethu nodadewethu, kungakhathaliseki ukuthi indlela yabo yokuphila ihluke kanjani kweyethu. Izabelo ezintsha. Ngemva kokukhonza eBethel eNigeria, ngo-1987 sathola isabelo sokuba yisithunywa zevangeli esiqhingini esihle saseSaint Lucia eCaribbean. Sasijabulela lesisabelo, kodwa sathola izinkinga esasingakaze sibhekane nazo. Ngokungafani nase-Afrika lapho indoda ikwazi ukuba namakhosikazi amaningi. ESaint Lucia inkinga yayiwukuthi kwakuvumelekile ukuba owesilisa nowesifazane bakipite. Izwi kaNkulunkulu elinamandla lashukumisa abaningi sasibafundela ukuba benze izinguquko ezidingekayo. Njengoba amandla eya ngokuya encipha, ngothando indikimbe busayo yasithumela endlunkulu yomhlaba wonke eBrooklyn, eNew York, eUSA ngo-2005. Ngimbonga nsuku zonke uJehova ngokungipha u-Oris. Wanqotshwa yisitha esiwukufa ngo-2015 futhi yaba buhlungu kakhulu imjunjo kulahlekelwa nguye. Wayengumngani nenkosikazi enothando. Ngangimthanda. Ngamthanda kuyo yonke iminyaka engu-68 sishadile. Sathola ukuthi injabulo emshadweni nasebandleni itholakala ngokuhlonipha umnhloko, ukuthethelela ngokukhululekile, ukuhlala sithobekile nokubonisa izithelo zomoya. Lapho sidumazekile noma sidangele, sasinika kuJehova ukuba sisize sikwazi ukuqhubeka sinikela inkonzo kuye. Njengoba sasiqhubeka silungiswa, sabona izinto zilokhu ziba ngcono futhi kukhulu okuseza. ETrinidad and Tobago, uJehova wayibusisa inkonzo yabazali bami nabanye ngoba imibiko yamuva ibonisa ukuthi sekunamamemezeli abangu-9,892. E-Aruba, abaningi bazikhandla baqinisa ibandla lokuqala lakhona engangikulo. Leso siqhingi manje sesinamabandla angu-14 akhulayo. E-Nigeria, inani labamemezeli liye lakhula laba ngu-381,398. Kanti esiqhingini saseSaint Lucia bangu-783 abamemezeli bombuso kaJehova. Sengiphile iminyaka engu-90 manje. Ihubo 92 ivesi 14 lisho lokhu ngalaba batshalwe endlini kaJehova. Basayoqhubeka bechuma nasempungeni, bayohlala bekhuluphele, beyingcwaba. Ngijabula kakhulu ngesikhathi engiye ngasichitha enkonzweni kaJehova. Ukuqeqeshwa engakuthola kubazali kwekwangikhuthaza ukuba ngikhonze uJehova ngokugcwele. Ngothando lwakhe, uJehova uye wangivumela ukuba ngiqhakaze emagcekeni kaNkulunkulu wami. Ihubo 92, iVesi 13. Sesiphelile isihloko.